umutima uratuje niho ubuzira herezo kuko mufite byuzuye amarira narize sinshaka no kuyibuka nikiremwa gishya.
Basumore mu kiganza, oh yeah. Nafashe umwanya ndakwiga, sanga hari inzira ibihumbi, mura nyima yaduhuza.
Sinkubeshye, njye nari maze nukwiheba, ikizere kimaze guhera, nari nigunze.
Promise I'll